LatestMusic.com.
Oh, you already know. Yankee Live. Kana uchwani kwa winzi baby, ni vatia ukubona. Kuzwa kale fale 4 years, epilu ikuweni, yeah. So ile kale nilikweli zawa, baby kusina ukubona. Na kumisinga za fafoni yawa, kambe watia utoba nina. Wazi wako winzi kikwa ule, you know I can be there. Nazali za kazi wile kwa ndali la tole mbebi walie ukisafa ni kule daily money upule wena. Don't let me die, baby I'm missing you mama, mama. Nikonzi kwa ule baby usikazwa kuna mama, mama. Oh my baby na fela kuwena. Swallow up what we're not. Oh, 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 yeah. You and I need to sunny sina. Beba uyo madrama, usio ni kutwange ya kuna. Sesili kuna, kiwe na ya fuki seza amu ya kuna. Baby kusio wena, nina kuna. Baby I'm missing you mama, mama. Nikuenzi kwa ule baby usikazwa kuna.
LatestMusic.com.